Ra! Chunky supplier! Supplier! Sigeri!
Chunky supplier! É supplier!
Una Uchizi!
Shimana, o polo. yo, what's up? Let's give me some dumb dumb swaz.
Pick up the salamani, we we. Pita bucho ben wasati uka chela chela. Ahupo kama salamani, we we. Uma kipuma mwisho wake upasuka. Yote ya nini tuje kushikia na chupa. Yoi kupata kila muda mina shuka. Kuhituzo meseji zako, za watu wako. Naona ila na mesea tu, najua mabaya yako. Machafu yako ya nanichoma ila na mesea tu. Kugombana visiwezi, nikwambie hindi sababu ya mapenzi. Wanamuna unisha jezi, nikulie ligi ya mapenzi siwezi. Wako we, uwe bora pekea. Uli dakanya unaenda sogoni kumbe uko mdogoni ata. Kulukusha ni ya sumu idioni kaya. Chamani ya oni. Wena kumeni mnyama picha makucha u. Hapa yako ina kusuta. We nyama nyama tani kumbe nje sambusa. We balafula muyo unayayuka. Emu pija milusika ipiso ni kusigio. Wena ni mbisi mbisi ya shimu pija kidogo. Hili goma bwana, hili na uchisi leo. Hili goma bwana, kula uchisi leo. Hili dunde bwana, kula uchisi leo. Hili dunde bwana, kula uchisi leo. Haya dunde boyu mbepata, kusi kupepesi. Kuna kwa na chesa katina kupa kinyesi. Boyu mbepata, kuna kupenyesi. Wana kusuka kikmanda, tuna chesa kinye. Kwa hiwi mbepata, kuonesha kinyesi. Wana kusuka
Sulla baia, cuida, cuida.
ombe ile sulaba ya kwenda kule. Haya baba kuna uchizi leo. Kuna uchizi baba. Kuna uchizi leo. Kuna uchizi baba gani kuna uchizi leo. Kuna uchizi baba. Kuna uchizi leo. Kuna uchizi wana bana bang bang. Wana bang bang. Wana bang bang. Wana bang bang. Kide sana bang bang. Wana bang bang. Wana bang bang. Wana bang bang. Haya kwenda kuna mana mana. Kuna kuna. Kuna mana mana. We got up to kill a man, a man. We don't play no play. Kill a man, a man. We don't care. We must say that I'm a man. We put our pity on the money. All right, people, let's go. Jesus, you put up, Jesus. Now go find your door.